Wozasbono no sabi uyalane izoshata naye uye wasenhlizweni yami uyalane izoshata naye uye wasenhlizweni yami.
Cause you take me higher, higher.